ndaphathwa zindloni ndaphathwa ikwababa ayi ndinzethela uhlobo ungaka kwasinokuzibamba ayi kwasinokuncama ngcono ndihlale ndizama ndifunda ube ngowaba
Dimbuzi impilo, dimbuzi